Market Records.
Badness.
Sini wazim na sibashka na shika Cheki kikidim kunangwa ikama tisa Under 18 na tutambu yorika Tukikanyaga sinu watu ni kumakinika Weka se saba sababisha Niko na stock weni nini wabiriza Sapa nishada saku wadisia pizza Sasa chachisha kama ngeo sako mashisha Sababisha
Sa, 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 sababisha Sa, 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 sababisha Sa, sa, sa Sababisha, sa, 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 sababisha
Saba, joni sababishe Spinning why you fanya nitake mamadhe Leo ni Friday, tabia pia ni ratchet Peana, peana, ukipewa basi Mini Jacom, Mil Fanta Kauna ni soma skip hii chapter Haga triple XL ina katrakta Divide na teremusha na taska
Sa, sa, sa Sababisha,
sa, 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 sababisha,
sa, 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 sababisha,
sa, 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 sababisha.
Na venye musa babisha madenge Wanasema niko on coke na matembe Alejandro miti yako squeeze ni jembe Oh my gosh, nyonya peremende Oh, Charlene amekuwa akitafuta brighter days Ndani ya mfuko nimejaza mayonnaise Na weather leo ni moody Inanisha sazle na tafuta ndudi
Sa, 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 sababisha
Sa, 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 sababisha
Sa, 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 sababisha
Sa, 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 sababisha
Sa, 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 sababisha Dem akiona anaitisha Lakini sura yake bana inatisha Bako thighs, bado ninabisha Knock, knock, njotu towe lock, lock Nyama yangu ni halal, siyo pok, pok Bazu paka, ame kitok, tok Bed yetu reso, tunai rock, rock
Sini wazim na sibashka na shika Cheki kikidim kunangwa ikama tisa Under 18 na tutambu yorika Tukikanyaga sinu watu ni kumakinika Weka se saba sababisha Niko na stock weni nini wabiriza Sapa nishada saku wadisia pizza Sasa chachisha kama ngeo sako mashisha Sababisha
Sa, sa Sa, sababisha
Sa, 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 sababisha
Sa, 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 sababisha
Sa, 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 sababisha
Wahenga usema haba na haba uchaza kibaba Sisi tuasema haga na haga Uchora saba Wabebe!